kuyimira lugezigezi saagala kuba na lusirusi njagala nnyo okuba n'olugezigezi olugezigezi tebakumira lugezigezi saagala kuba na lusirusi njagala nnyo okuba n'olugezigezi ayabasi olugezigezi olwange lwava buto bamukulima nze mba mu ngatto anti saagala bisooto kwata mu kiwato nga nzina polokoto
mpabulo mpabula gwani bunywe kyayo kutali na majani oli mwava tova pulani ai ngagwe kulya kawani
okwambala gago tekitegeeza maaso tegakyalaba okwogera obuzungu we lutasaana nalwo lugezigezi olugezigezi tebankubira lugezigezi saagala kuba na lusirusi njagala nnyo okuba n'olugezigezi olugezigezi tebankubira lugezigezi saagala kuba na lusirusi njagala nnyo okuba n'olugezigezi
olugezigezi maama lunsiiwa abemawokota mwena muntulira mubwasima atakalulu kasaana jonigingi bagambe
ewange nefumbira wenguza ennyama nejulira n'obuliri mbweyalira saagala mukazi wange kunjalira sande lwenaaba teriya nfuke waka ate mande siba waka nebase olugezigezi tebankubira lugezigezi saagala kuba na lusirusi njagala nnyo okuba n'olugezigezi olugezigezi tebankubira lugezigezi saagala kuba na lusirusi njagala nnyo okuba n'olugezigezi.